mwese kuri bose Jino Mitso Boy Ponika Suez from Masumba TV amahori imana kuri mwese mukomeje gutega amatwi kandi mwirebera Masumba TV Wabara uzana ukora anniversaire aho gutera live igisubizo ni Eric Raskovich Shawest kugise kumaze kuri brass ya serie Ukina amasafuriya ni nyayo y'u Rwanda Limited isafuriya nyayo y'u Rwanda Limited ishishisha ibiryo amasano nyuma kuva ku mashyiga ukeneye kwiga ikigo cy'umugabo kwigaho ni Etepop TV School giherereye mu karere ka Musanze uyu munsi turimo showbiz showbiz nyarwanda yitwa The Ben nyuma yo gusohora indirimbo tw'umutoso ari kumwe na Mucoma aje muri indirimbo nshya yitwa This is Love ari kumwe na Lema This is Love ni indirimbo murasanga ku rubuga rwa Lema rwa YouTube Lema afite abantu 190 This Love ni indirimbo iraza cyane indirimbo iraza kubiryoshye nkuko mbikura ahantu ku producer yibakoreye ye iyi ndirimbo irasohoka saa kumi z'umugoroba ni indirimbo iraza kubiryoshye mwese muze kuyireba ese The Ben araza gukubita icy'umutwe Medi dore ko Medi amaze amutse amufite cyane ese The Ben araza gukubita icy'umutwe Bruce Melody dore ko bose ubwo bashyize hasi video iraza kubimeze ite reka tubitege amaso tuze ko ibintu biraba bimeze This is Love This is Love by The Ben gusa mbibutsa ko indirimbo The Ben akoranye n'abahanzi b'Abagande kazi ziba ari nziza cyane hari nk'abakoranye na Shiba we benshi murayizi niyi ngiyi iraza kuba ari umuriro Gedi Pio Nika Suez subscribe, share, like, comment ikomeze barange itembere rya muzika nyarwanda showbiz nyarwanda ariryo duharanira Ski Papa Pio Nika Suez Shimi Nixi Hambaga Katero Katabugari Paro JPZ Sombrero That's my name